bigambo abantu bozera abantu balide bigambo abantu basibu bagenderere omuntu kyalabye ne kyatalabye addawo nanyumya ekyo nasoma ekiri bagonjera ebigambo gambe ekyo kyamanyi ne kyatamanyi abikyusa nalusetula kyenva amatungateka mu pamba siwuliriza nywera ku wange ebyebigambo byote bikoma
olina oyo gwoyagala nywesa nywesa tofa ku bigambo olina oyo gwoyagala nywesa nywesa towuliriza abeeyogereze bo balekanga ogwo gwe mulimu gwabwe baleke tebakulumya mmeme kasita tebafuna mpeera balira babi basala bajja kukka
bakalana balekere edembe lyabwe lwaki tolowooza ku ebyo ebikukwatako nodda ku banno n'ogweyengula omuntu ye yasima munne muleke tewali nsonga lwaki obalumbagana weefuula nnyo amanyi ebyo eby'omukwano gwabwe bwodda ku bbali kale ate n'ogeya bantama abo abalira eŋŋambo abantu boogera abantu bazibu obeerawo sonyolira owo ne bayiye ebyabwe genderera nnyo ssebo abantu abo wamma tokyusa mu ndowooza bw'ofuna oyo gw'okutenyweza tofa ku bigambo
ng'olina oyo gw'oyagala nyweza nyweza tofa ku bigambo ng'olina oyo gw'oyagala nyweza nyweza abeeyogereze bo balekanga ogwo gwe mulimu gwabwe baleke tebakulumya mmeme kasita tebafuna mpeera balira babi basala bajja kukka
posi dalavu ndo uoboti nga banji chivanyiza ni bakeya
bareke bogere nyeza uo bareke barikowa
wokumba ndo uoboti mbona gomusango ni bogera
bareke bogere nyeza uo bareke barikowa
natalina bwali ada kukwena geya